studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare no gay lewru mehyo meedo e mayru jam jena yamde jabbiri masilima e sappo di der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du mor way galo caggal ko kir leydi ndi udda hakkunde mali kañ e leydi ko duwar ndi wattu jono yimbel wombe nokku no dirtedo zegoale region sikasso be mbi eben jeli nokku le dono kan utrede ko yaawi nelaad amen donc ton o daña ko hebini en do hen kambe yimbel wombe ni saha leydi ndi kañ e le wud leydi ndi fa hande be mbi ko ndartete ko heba ka sabbe de gubbe no dirtodo ton jaadin kobbe ana gonde wadde ko jidi fu dum golla ton jamaare je giltini micro jamen di min jottiki mobilaji dogoji le ngalure bamako ne ko mi dirta durni mi citi de wididi kecci ko heewi mobilaji gondi le o do nokku o ngaran famtade do e journal gal di won sembe kabaruji dum jiggimi o do betande di bismillah mo don e hedade kanko noddirteedo gagne kanto wonto boggi jamde to Oumar Way Gallo kanyu jooni do mikoroji di do hollitinide kerol hakkunde mali kanyu e kuddu war fa hande irum wonde uddere caggal ko jukkoje sediya wode ngada fewtude e leedi mali ndi du e tayde fu yimbel be no gonde taccitin to ker leedi no hollitirawir be do yimbel so taccita de do nokkule be bi hitti Allahji mawdi be kebat ton wobbe baddo ton moto ngay wobbe dota wakkati fu mangal pat en be ana nyaama dum en ton kanyako nande mudum kanko dum kejjada men gonto seku gajugo wonko hebini min do en do faccitango Ousmane Niali
Zigwa yamde jena yaburke silimaji chapande tati karangaji keudi piuti di yade sigaso kuncheke kasete maji anandome himbe yurobe kuduar warde ben jemahna bete law woni ko tajate kero leidindi kahadun wa wade chagal tit alla nu dambele yuri buwake le leidi kuduar omhani warde bamako oliti en tit alla mo ohibi
nato
pomde buwake yoto do suniwala nyoba budu udinere tu sabi hane su yoga ben amen njit amula ikasini jati mutu ngay tamak pamta suniwala dun hipgol nata lead ana tidi samoji du dogno motungaaji pos fu mo wetti so rabbi yoba kalsi to lam ko
be fanaay bi war sala
sabe uddugol keri leede de kadi kulubali seli wadde day mudun fa wada jaagum o bi de leede didi mali e kodwar jodi de jegwa ana wada no yawar hakkunde bamako si gaso e abidjan
min jey mide tottana cege aran ko nuku mobe mudun lotomi abidjan yottaade ga de handen keri uddama wala fu mobe warti no natken torra modo mi di fe wir faade hande ga kaake tan waawa yeede
ku teji uddugol keri leedede hewteke jombe en compagnie ngaji transport be nji kebal mu ben buyteke sabi dawobe ana pamdi lasina sanogo ke yaado compagnie goto to jeguato
avance contre vous
me habata hunne fu Allah ko fotta hono aranno sabde na kilame ko heewi fu naato be mobilaji de kar ngaji fu hande so yettigen jegua don darta di wawa nadde kudwaade di kudwaade so yettigen poko don darto wala funa natri mal sabi hakune kero lede ko gudda sa jeewi pamde jegua yottaade poko pura kilmaaji ne de son laba fa ko nyere sedan da heba so heba naato
le 4 km
fadde jukongoji di imminede dawbe anandarta da ko de lugongoji di buite sabe de den ko jesi to raji fu e ben je e wi mabbe do wonno ko segu gajugo he ben studio tamani cagal ko yi jeguwa
wotto jonen kala hono gallure bamakonde ko gazal o nyakile de do nokkule hollitam wiede dun kambe darboto mobilay mo di fa yotto sofer en taxiji be bi kutteji mo do wonde yottade be wotto jonen kanye ko nayri bangal golleji mabbe Ousmane Niali Boudi
yesoji ananyirbini e be njoro kubbo e be goni le mobilaji e wula bonde be donna be mobilaji mawdi ana gondi e domude yalla kanyu en du ana keba gazwal be mettabe ceede ki wide dun ana bonna kebal mabbe sanne
men andi honon me hita gazwal on joni lafi gazwal wadi torra mawdo le golal amen aran kalsi mo metal nyol man goto o men tewta dun joni le jonte tati me bata dun men men baman nyanyere me wadda bam ko do ga lafi gazwal me wa bade voisi goto le nyol man ko hefu kila di tan ha tan mudo mobilaji amen ko hewi ana dari hande sabe lafi essence ga gazwal
donnobe taxi ngaji du o metti yonki goto woni e mubben e wi mabbe fay e tawede hebude gazwal ana tiide client du ana fandi dum wada fa ko be dokkata jom e mobilaji be dum uyto
fa handen e reset ame momo yobata on kanyu wel dagi menen e weti fu e reset ku nyaadi dum hokkata jomira mobilaji so me bam gazwal ku nyaadi di hunefe allahumma hebata le nyol man kasi taxi man fu wala do handen mo nyaman telede hore mudum so na hala na gonga la fi gazwal on turdame fawla seeda
mi cintinde wi de tiidal gazwal ana mata le kedde leydi ndidu sini yogabe koltiwide ko sabbe min dun yisaabe jukkungoji seedi yawodi yogabe koltiwide dum fayu do tiidal gondo le adnaaru handen du o
ido kabaruji fodo mbay do beme am andi de dum du page facebook kanyo compte twitter studio tamani fa hande waydinde nagu ko dartete ko heba ka le wuddu leedi me dindi kanyele sa haleedi ndi fu amdi nyafinke fa jottuda yoru kanye gundam e bangeji goti motti kanye ko nande mudum fu kambe yimbe la join kabor mbibe ko he mudum jaddin ko be gondi golude jamarnde ko be njidi on do wattu fu yimbe be ngadi noddango fewde lamo Ousmane Niali Boudi
fa hande na rafinde nagu an heddi nyafunke on ko gondo le region Tumbutu ipongoji suuta ngoji e bonandaji goddi wada watta mudum ana wodi do jamare on nokku enana laaji kebaade yuhde ton ciagal dun jamare de holtiwire be kadama du wadde yengeji fa handen le region Tumbutu ipongoji ana gada watte fu do lawol gundam Tumbutu dun ko metti himbe de nokkuje e koliti wide du le ngendi gundam ni julaabe watte fu ipongoji ana gada e do mubben jamare de du watte fu torraji ana gada e do mubben na ana masimbine dun fay e tawede larme o ana wodi le o nokku ko be tindini wide o kabaru goto woni yuwar le region motti himbe jomben kabodo be anda ko ngoni dawranta ya waraji jamare de dun ko mimsi himbe o nokku miccintinde wide lugongoji mangal pade ana jokkine le gelle kewde le baler le dimendi to banambato le region kulikoro larme mali o bonni talatar yabbenande bombore urande dun wadi hakkunde uleni e kiba
en gartan do pomoko do kambe gollobe le suudu banki nubno derta bimundu wiyama be ngadi darne mabbe nokku goto kenye on nokku do be gollata do le majjunbe kolliti metti mabbe wattu jono ko suudu banki ndu hokkata nyamale hono yimbele wombe tombe non be kollitiri wiide be bille ko warta ko dubbe ngara yaltin do hen dati goddi kasem kedde mo kanko no derta Ahmadou Mbayo goto gollowo le bankeji di ko mo sifi do hen
metti mabbe wana goddun go'o organisation mabbe on jaati no be gollirta ni dun welaybe sanne be kolliti du laami be banko o e metti mabbe bangal nyamandeji di be kokkata yimbe nyamandeji di furdare ke hande dun ne woni golle bank nenno se be chaleke wadde financer economie e leydi ndi fur dun ana wadda goddun e ana wadda se banko heddoto ciagal e kolliti kina dun warta hande e dido odo e DGA doni jokko directeur o marocain non ka jokko o on o malien jokko gonnodo do o kanyu yopiti golle witti e kolliti du jokka yoni ko jokko directeur o joine e on wajibi dun lato malien
en kala hon kabaru goddo kasen wattu juno hon kurtunguji banamba di gonde wadirde no kambe banamba ko be gombe do pomako do be gonde wadde kurtunguji mabbe di kenya wi ambe ngadi le nokkule de yambereji mabbe di be jokkitito dun le balde tati Ousmane Niali Boudi
miɗen goni jeli bugu le commune gobo bamako le nde deyande wana kayde tan tatteji fu le capitaine gal himbe banama hewbe ana gonduno e yambininde alkamisara kenya kurtunguji le bole di tatteji fu jama e mobilaji e wi humanibe dun rentude wadda di kurtunguji faanda mudun yo butude almusadaji be yombaybe mahamadou sempara neddo banama jodi do bamako do
dans les soucis dans mon dire
me kawrantini di kurtunguji fu yalla sabe musa kaji ittetede ana fanda sabden sa ƴew handen himbe banama ana li tatte adno fe da mudun so wi homo fu wada degal mudun to woni a tawan musa ka on satan fa wala seda so me wi homo fu tinno wara fa banaba do wada kurtum dun naton itala mawdo du sabi hanne so me wi homo fu tinno wada kurtum mudun nukuto jodi kanyumbe
a chacun de celebrer le mariage là où il est
kolatifu di yambereji kolatifu di yengeji bawa wadde ciagal kutteji do client hein sabi uddugol bitikaji yogaji o debbo goto mum min kawri le lumo mango bamako holititi dallaji di hebi kenyan sabi mun
homo fu wa imade yahay di kurtungoji sabdena musa kamud ana satti sanne samoy so awida sodan fekkula tawan kalsi wala butigaji ko heemi hande ana uddi nukku amendo tegal mudum lafi essence ka e gazol ondu yotorra mawdo
c'est difficile
andon wide ko buri dewle temere jitti woni kabaade hitande hikande leedi kurtungoji himbe banamba
wattu jona njam fallen gallure banamba de jaate be kolitir yoga e keb mabbe de fo annairi bangal hono yimbe le mabbe gombe njola sabide kany en neldat ton so kal musa daidi kuncene hore leen cioggu so mayaadi itite kanya ko nande mudun wattu jono be jukkoje ko nde wadede fewde le leedi malindi ko kambe du dido toraji an yottibe ton Ousmane Niali Boudi
Amadou Dembélé yo neddo banamba do jodi ko buri duubi debbe hikka o mawni o julaajo gondo bamako on woni pabotodom e almusa daaji cuudi kangul fabugul an wonde buutaade le wattu cakiti do sabe embargo ngada do e wi makko
ay gele balla sama
me toraji kewdi ciagande jukkoje wada fetade leedi meden commerçant amen ko wonde gelle mobden be fo ana fabono amen ara nga hannen toraji heeto fe dammebe du sabe hande so me tampi sanne
an war ko gele abi 100%
makkan silla kanyun tidal amadou dambele o hewtaki don o gorkojo silla lani neke jati wadde kurtunguji joy sabe faaba mu bibbe mudun jodi be leele de nay godde
chugabe banamba ko heewi fu tiagande de woni beda nella amen wakatiji so ne ayi men jodi de ne jonde handen yo sabe balle ku mebbe so ne wala hono fe allahumma wala to satti sanne ga su an won be tiagande de be an wonde faaba de amen du sabe hande su waddi kurtunguji tawi torraf mebbe
holitinde wiide galleji kewdi mbodi banamba dow faaba mu wombe jolaari ka dun wana cercle banamba tan hebata dun
fa handen en kala hono kabaruji leleedi meden di wattu jono min jiltini mi kuru jamen di min jottigi do wono mobilay pamardi be noddata durni naboji himbe le ngalure bamako de dido mobilaji himbe le sappo jio natale hen fa handi wi am wi keddile nokko yaade hakkunde badjala kanye e misira micitini wi di kecce sotorma ngay di kanye taxi ngay di fayotte moto ngay taxi ngay di kanye kudde godde kasen johoje le nokko wattu jono durni hono be gonde wurtude le ne ko fa keben famdar keben Ousmane Nyalie Boudi
do le diande badjala himbe hewbe dogganta bamude duruni ngaji di be koliti en sabe hedon
warde ka soro taxi
ka si wala taxi di ana tidi san so na bamude durni di do sundere mun ana mawni sabu dina passe mebbe jappada ko nogay man nogay joy ga taxi dan yaha samo fa temet didi temet tati ma do mudum durni de ana samden amen men nge san
bo ale la fiera bonato
o don no duruni ngaji ko buri dubbe chapan e tati joni koliti tarki mudum dogginde mobel le diande ji yogaji bamako denagu gonde di mobilaji dun sabim bini de o suko jokole goto ana donna durni
sugarum banga
dimbe dugno duri be hakkima ban jotti sanne do sabi so minge medi yi nadele makko medde doga do lawal badjala 1 yaade badjala 2 fatta de midi fi fi nukku jotta man dogata heb gon kaaki duri ana tidi sanne ko he mo so di boni fu so lame itta kaaki mubin genin dari ni watta manji
di mobilaji nayeji fa joni himbe hewbe di buri horsinde kanon kambe donnobe di ko be jelato yo kanan ko be gadda hono majji goddi yalla e be joppadi nayeji
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
se gramje jelo ne lay kene duuji to en puddiran nokku no dirte da gaaw wiama musengaabe jenginobe wonbe le fedde no dirte syndicat de l'éducation signataire 15 octobre wattu jona be ngadi ton botu mabbe wakande be ngadno botu mabbe wonde be pammini hono yero mabbe wonbe tonbe hono kaldale kawrangal wuri hakku mabbe kambe laamo sariyawno mabbe gol be noddir article 39 nyalomando tiakal mo dum tube tilibe duuni hono debbo goto no dirte madam watara ramata togula jengino debbo marat nokku no dirte selengel eur afrika non se urude ngardam faado pofula be do kambe sendrama ngabe gombe tombe be gonte wadde imadra jakkune mahina kanya pofula be wattu jono wiama jamma be immirto ton dum moto ngadi ngala ton far ngay fu be nanga be jayalon be kan buitede accident ngay lengol do datul tiagal modu be djube jayalon be kan sekirade nguy ko moto ngay sebde biiru heeli sanne le odo nokku dino kabaruji foron ba hebde do bem am ande to so ngadi www tobere studio tamani tobere org no noddido odo numero via mo mere mer 37321 fande fande fi no konna dir do no do e ser yotre mere de ana wodi wassalam sido tamani